Polisi Musinge esabye abazadde beewala okuleka abaana baabwe ab'ekisulo okutambula bokka nga badda ku masomero. Ayogera polisi mu kinu kino ekiranye nyanja ey'owamala Lameka Kigozi atubidde nti bino kisa abaana mu katyabagano oluwenda olwabamenya amateeka okubakola akabi.
Tubegendereza nnyo mu kiseera kino nga tugenda okusasula ebisale by'abaana naddala ebyo ebibeera bizze nnyo mu kiseera kino. Ate era n'amasomero agasinga gaatukola bulungi nti gaatuwa ennamba kwe tulina okusasulira school fees zino. Abazadde tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwammwe obutalekerera baana. Omwana takula maaso ga muzadde we. Abaana bafunye ebizibu mu makubo nga badda mu masomero. Abamu emigugu gibabbiddwako, abamu ssente zibabbiddwako, abamu bafuna ebizibu eby'amaanyi ennyo nnyini ddala nga tasobola kukyogera. Tusaba abazadde mu kiseera kino tutwale obuvunaanyizibwa tukakasize ddala nti abaana tubatuusizza masomero era tubasaba tube ba buvunaanyizibwa tubagalize ekiseera ekirungi Mukama abeere nammwe